Uh-huh.
The Diamond Music Blog.
Rich Kid Barote. Dig Nally. Pressure.
D-double-edged set in the building.
Let's go. Chop boy Bruce Fire. Let's get it.
Você dá bom pra me pensar de eu ocupar. Life já atrasa com o pila quando o vané. Tu tá ruim, mas já não de ele fui. Ele pula tudo e dá cara da galeria. Dá cara pressure. Dá cara pressure. Dá cara pressure.
Dá cara
pressure.
Look. Konizwa life ya kataza. Kulu na ukule umane bro. Avalati ya kataza. Vali ya kataza usinyalicho. Soya cholo kwa vingongololo wa mpangaricho. Onafa kwa ntuba hapeleza ya sister number. Kutine nifanga mitaha ya sister number. Ya sister manga. Vali you are the only brother. Zanaeza na ustambanga. Halu nuileti hakuna kusha maso kwikili. Kukubona kimi ponto vali ushinga swikili. Supu ni wona wikili. Nisunsanga soti nemu ni wona mishapinge pikili. The other thing havalati wa mabim. Cause kuti every time mabim I won't achieve cause yes. Mwabanana vatapisi sana mikeke. Nikuni lova zafali moja inge nicheke.
Mose dabu mkwani peza nile okufa. Life ya kataza koni pila kwa nduvane. Mutabu hii mwajana ndiri fuit.
Anikula tuni bakala malaria.
Iba kala pressure.
Pressure.
Ulihi pressure ya gubuga tuma pepa muga mbaula. Nkoberega bagutanda ti pressure waka faula. Nkongole ponya neba wega siwa gumu fridge. Mambile nseli wishi gaya sotoke mu bridge. Sehibu zuba mbonda gaja nsima pesi pangira. Black table haba mani gazi ndaba pangira. Buzuba ndomba sugar bandipa sort vaneba. Makola utaga yula baga gatala gulemba. Abuzuba nekede mutwe duntambuli moyo. Wandijuzi anda kuindililo tandoni waboyo. Ndianga ula gabo suwa tuwa na tuyoyo. Enja kumesha guys ibona kutu waga mboyo.
Musa dabu mkwani peza ndine okufa. Life ya kataza kwenye pina kwa nduga nene. Tutabu hii mwajana ndiri fuita.
Anikula tuni bakala galeria.
Ina kala pressure. Ina kala pressure. Ina kala pressure.
Wabani watela mupilo wakupila hande polisi hari. Nisigaba gali situdi sase kisinge prince hari. Itonolo ni bumai, polisi alizibani. Ni pressure kawagona kunilatabe ni Iris Ivani.
Pressure iji sambuli kabwe gali mupusu. Pressure iji sambuli kutira mende ya mupusu. Pressure iji ambuli jipaka jaudia ushu tomu. Yukara matero goya ukabuzge yufu.
Kwa pressure nkashwa mwentini kabea kutonda. Koskize ngata mwalife zeni sweli kutonda. Pressure flowing inge mezi ya sweli kungonga. Kutonga mulonga ni king nali mutonga.
Aisha miss ya isha wa miss ya nda miss ya miss. Wadisa wa miss anda disa nda miss ya miss hingha. Good sign na buzi ya Michael Brown you know. Na ula gazi ya buzi ya wa Mr. Brown you know.
Musa dabu mkwani peza ndire okufa. Life ya kataza koni pila kwa nduva ne. Tutabu hii mwajana ndiri fuit.
Kwa tuni bakala galeria.
Fresh.
Yeah, say boss.
Pressure. Musa dabu mkwani peza ndine okufa.
Musa dabu
kataza kwenye pila kwa nduga.
Zendo man azi.
Mutabu hii mwajana ndine fuit.
Mwaka tsaini mapepa wei wazi wanai. Yeah. Mwaka tuhi wa isi mtuandoa hip hop.
Fresh.
ZambiMusicLove.co.
Zamboy. Diane Daboy.